Kwa majina ni yani?
Na kujua.
Waka waka waka.
Nakula maisha na adabu, na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Nakula maisha na adabu, na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Aya, nasikia fiti
tamu,
raha utamu
tamu.
Nasikia poa
tamu,
raha utamu
tamu.
Leo kwa simu sipatikani, siendi nyumbani. Nasikia fiti
tamu,
raha utamu
tamu.
Nasikia poa
tamu,
raha utamu. I don't want no stress, just happiness. Enjoy life to the fullest, with no regrets. I don't want no stress, just happiness. Enjoy life to the fullest, with no regrets. Ay, 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 ay. Forever young, I wanna be forever young. Nile maisha ya ujana, na mbogi yangu tukipatana. Aya, nasikia fiti
tamu,
raha utamu
tamu.
Nasikia poa
tamu,
raha utamu
tamu.
Leo kwa simu sipatikani,
sipatikani,
siendi nyumbani.
Sipatikani,
siendi nyumbani. Nasikia fiti
tamu,
raha utamu
tamu.
Nasikia poa
tamu.